DajimSafi.com. Real Batman. That's your boy. Mookie. Gachi B. Freddy Wayne. Tulikutana mwenge mlimani. Nikamuliza kwani uko na nani. Mimi niko na mwanangu Chino wana money. Chino. Nenda kama Dolly Blaza money. Wananitaga bosi kuna money. Stare garama tunda money. Nikupe darasa Mr. Burudani. Alafu niko next level ifani.
Shika paswedi, chanja unavyoweza nisha kukabizi kadi ya benki. Hey, sina masihara fanya mia mara isirudi chenji. Hey, niko rathu ushibewe, acha minipi sina yanga yanga.
Boya, toto limeluna.
Kinacho ni changanya.
Boya, toto limeluna.
Kufu sina yanga yanga.
Boya, so mwaza mesoma.
Kinacho ni changanya.
Boya, so